Joe nikisha deliver utaninyaka kwenye inbox toa pin lock imeandikwa bado nipo wezako wananipata kama info na kwenye madam jedala moko ndo intro boom shakalaka my brother kaka wana ujuzi so nikipiga move chapalapa moko fimbo kimbiza wazush paka chaka kama ulize dibo bado nipo hood kama pasta chidi benz moko na niki young chenge nasaka vichenchi ndogo na nyingi nile weekendi koko na binti mtam kama mziki ili ningize voko na biti yeah, na bado ngumu kama sifa kwenye mchezo kiungo nae buni zaidi ya kichwa hii ni hip hop moko tamaduni kama freestyle tumesha fika fika ba mina sita
Hey girl, do me your favor. Joe Panda, he's baby, do me your favor. No sin it you okay, ma. Nataka kwa famous. Of course, many new entertainer. Nata foot the dough. So na flow, na pasuka kotos, and ani kwepa kana noka cho. What's the deal, yo? Nicky Pish, chitty bench, one incredible. Niggas ain't ready for, you know. Umea timba kwa cheza judo. When you vita samoto, tatano, natoka Pluto. Shoes off, where's it for tanyanya, walk or too soft. No boss, nipu kwa ofisi, na mtuko, mfuko. Tuna natoka escrow tukipendeza matozo na copy dress code mzee wa commercial na commercial na chana zote ziwe za special au kushonesha
yeah, yeah. Tuna kama takaisha tuna rap kama kali kwenye speaker don't stop hit it ooh yeah tuna rap my tano my tisha tuna rap kama mbali ya mufisha tiktok tiktok ooh
yeah. Flashlight, A-list, money, time, babe. Come down, my sabu, when you sit, never cheat. I'm wasting pima, vum, vum, nani, kweli, nina, bima, tuna, right, side to side, na guide, kitu, zima, mama, weka, mama, zote, mimina, mina, aminia, tuna, tumia, ntajuta, giwa, sina, tani, kumbuka, jina, hakuwa, nina, mashairi, uwezo, na umahiri, kwenye vina, hawajui, hawatubui, hawagundui, wameficha, wamepoteza sura, zimebaki picha, rudisha, darasa, magarasa, pata, lecture, kwa maticha, gundua, umeacho, shika, kichwa, dan, dan, dira. Mafia kira, gangsta cheese mwenye sira hira, koko mabisho, funga simba, funga yanga, funga njia kamata njiwa chiche na panga.
Yeah,
yeah, yeah.